meredde enkote ne meredde gani jene kulira ntekao ngenga konga simudde waka akajanja kampedde enkote ne meredde gani teyagala kuvako munwe katenjale numa nyonyo njigamba tenjale ntwala ne mbogolera nti mvako ekigendererwa kikyawo wene enkote eri munsonda jene kulira ndi engogo zokunumya enjala owange nkotate kuve munwe leka njeso nyiwe wange ngolenga chiwa kundi ekyo osanga kikitaka lube ng'omuntu nenkuwa ebyange ngera nkuyita munnange naye awakane tuulwe emboozi atasima wakulotya gwe n'ombogokera mu nju omwo ng'oluusi abagenyi batuddaawo bwe nkuyita nti owange jangu tuteesemukko mukazi tabogoka bw'atyo eyebangwanga nsajja yeebogokera ababbi ago gaba masajja mbwa era ge gabogola bobo
gabogola masajja mbwa gabogola
tabogoka bw'atyo
gabogola gaba
masajja mbwa
gabogola
babba mmwe
gabogola
masajja mbwa abakube baba mumbozi no mwana aje samu nyo ntikino chari wechi tye jindi Ya chari wechi ti mama Evi muku viva kebio Kuranga toti abantu otyo Katigo baba kule mwe wa mwe Zena kutende kanti oro